jande joyi gam ɗume Allah tagi ɓi Adama? Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗon canna on nder inde lamɗo jomirawo joom jam, giɗɗo neɗɗo fuu faama tokka lawol dartinakungol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗon beltina ko min mbawi wartude handen gam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere meɗen wittine, en jangi no Allah tagiri kammuji, leydi, mayoji e ko woni nder majji fuu. Allah jomirawo men tagi ɗum fuu nder balɗe jeegom. O gollira e bafuyi sey haala makko. En gi'i du gam ɗume Allah tagi duniyaru. O waɗi fuu gam ɓi Adama mo o foddino o tagan. Allah no woɗi gam mum waɗi o tagini ɓi Adama no kure lobbere, welde to neɗɗo wawi wurude nder welwelo. Denne handen en jangan dewtere senine fa keɓen anden no woɗiri no Allah tagiri neɗɗo arano. Nder balla Allah en tefan andude gam ɗume o tagi ɓi Adama. Nder tawreta nder deftere fuɗɗorde sura arano aya laso jeegom windama, Allah wi'i, sai en taga himɓe nder nandi meɗen, aituɓe he meɗen gam ɓe mara liƴƴi nder ndiyele, poli nder kammu, dabbaji e ladoji dow leydi. Allah tagi himɓe nder nandi mum, nder nandi makko o tagi ɓe, gorko e debbo o tagi ɓe. Ɗo eɗen godi gonga luggiɗiɗɗo goduɗo mana sanne mo kanduɗen andude, kam woni Allah tagi neɗɗo arano nder nandi mum. Neɗɗo woni tagandi ɓurndi hakkunde yonkiji ɗi Allah tagi ɗin. Neɗɗo woni tagandi ɓurndi teddinede, gam nder ko taga fuu neɗɗo tan taga nder nandi Allah. Amma ɗume woni mana haala Allah ka wakkati ka wi'i Allah tagi neɗɗo nder nandi muɗum? En tawan notaki ƴamol ngol nder sura ɗiɗi aya jeɗɗi. O wi'i, Allah jomirawo nyeɗi sollare leydi, mahirinde neɗɗo. O fuufi fofango yonki nder buɗɗe kine makko, nden o laati burɗo. Aya o holli en wakkati Allah tagi neɗɗo arano o tagirimo he ɓandu, yonki e ruhu. Neɗɗo wana tagadi ɓandu tannon. Kettine kaden ko dewtere senine wi'i, arande Allah jomirawo nyeɗi sollare leydi, mahirinde neɗɗo. Ɗiɗaɓere, Allah fuufi fofango yonki nder buɗɗe kine makko, nden o laati burɗo. Neɗɗo no woodi ruhu du. Ndenne anduɓe dewtere gom kaali dow neɗɗo wooduɗo kujje tati: ɓandu, yonki e ruhu. Nder dewtere nde en jangi ko Allah tagi neɗɗo, o mahi ɓandu arandeeru. Ɗume waɗi Allah mahi ɓandu arandeeru? O waɗi ɓandu arande gam ɗon woni nokku to o anniyi wattude yonki e ruhu tagaɗo on. On paami ko ɓalli meɗen goni suudu yonki e ruhu meɗen na? Ɗum ɗon dewtere jangini en wakkati nde wi'i, nder duniyaru ɓandu men no nandi e hukumuru. Allah tagi ɓandu neɗɗo fa yonki e ruhu joɗo nder mum. Noy Allah tagiri ɓandu neɗɗo arande? Dewtere wi'i, jomirawo mahirindu sollare e leydi. Nder jamanu keso mo gonɗen nder mum o, eɗen andi ko sollare leydi no woodi hano kujje ndaso nder mum. Janguɓe andal mawɓe haaluɓe dow kujje gonɗe nder sollare nden fuu no tawe ɗe nder ɓandu ɓi Adama du. Gam mum waɗi ko annabi Dawuda windi nder jabura wi'i, Allah no andi no tagiraɗen, o yeggita du ko sollare mahiraɗen. Ayyo, ɓandu no sollare non. Amma baa ko sollare non indu woodi teddungal. Nder ɓandu neɗɗo no woodi ɗaɗɗo e pamaroy ɓurkoy miliyaruji udunaji lasoji tati e sappo. Ɗaɗɗo e koye fuu no nangodiri, golle makkoy no tokkidiri no wooɗiri. Ɓandu neɗɗo no haynde non. Nder ɓandu men Allah watti ngaandi, ɓernde, becce, reedu, keketti, gi'e, tew, nguru, gite, noppi, hinere, hunduko e nokkuje gere lobbe ɗuɗɗe. Nokkum fuu no woodi gollal mum. Allah tan waawi tagude ɗum. Gam majjum waɗi ko annabi Dawuda ɓeydi wi'ude, yaa jomirawo, miɗo yette gam mi tagadi lobbiri mi teddinte du. Golle ma no mawni eɗe kayɗini, miɗo andi ɗum no wooɗiri. Ayyo, ɓandu neɗɗo no hayɗini sanne. Haala nder ɓandu, Allah tagi e nder nandi mum na? A'a, ɗum kay wawata laatade gonga gam Allah haajaka ɓandu. Allah no ruhu non. Allah taga e ɓandu neɗɗo dow nandi mum. denne dume woni maana bindi wakkati di mbi'i. Allah tagi neddo nder nande mum, maana o woni Allah tagi yonki e ruuhu neddo nder nande mum. En gi'i ko wakkati Allah taguno bandu neddo e sollare leydi, tagadi ndi wala yonki e ruuhu, idu wonno tew tan. Gam dume Allah arti tagude bandu neddo fadde makko wattude yonki e ruuhu. Gam dume Allah jom bawde fu tagay neddo wakkati goto hanono o wadiri dum e kujje yonkije fere de o tagi. Tawte Allah wadi hanoni fa holla ko neddo e hoore mum wala bawde baseda dow yonki e ruuhu. Neddo wawta hokki hoore mum yonki na ruuhu. O wawta du wadude ko wodi yonki e ruuhu. Allah woni jomirawo yonki e ruuhu, to makko tan yonki e ruuhu tawete. Yonki e ruuhu yuwata to neddo amma Allah hokki de hano moƴƴere mum. Denne en gi'i ko Allah fuufi fofango yonki nder budde kine makko. Den o laati burdo goduddo yonki e ruuhu. Bandu ndu Allah tagi ndun fuddi wurude. Dume waddi ndu wuri? Gam Allah laati do jom yonki hokki ndu yonki. Allah fuufi yonki mum nder bandu ndun. Yonki gonnoki to Allah no nder bi Adama joni. Non neddo latori burdo goduddo yonki e ruuhu. He ruuhu neddo hebata kawtal he Allah. Yonki neddo woni ko woni nder neddo, faa wadimo goduddo miloji ko woni nder berne e muunyo. Denne dume Allah tagi nder nandi muudum? Allah tagi yonki e ruuhu neddo nder nandi mum. O don andi ko hakkunde ruuhu Allah e ruuhu neddo no wodi ko hawti dina? Fadde men timminde jande nde hande, miɗen giɗi jangen kujje tati tawetede nder ruuhu Allah e nder ruuhu neddo. Nder wakkati mo gonɗen eɗen tefa kujje kawtude nder ruuhu Allah e nder ruuhu me. Joni en bawan famude maana bindi ndi. Allah tagi neddo nder nandi muɗum. Kujje tati ɗen ɗe Allah watti nder neddo goni kujje tati ɗe kaaleten dow yonki neddo. Kujje ɗen ni: arande, Allah hokki neddo hakkillo faa o heɓa andude Allah. Ɗiɗaɓel, Allah hokki neddo ɓernde faa o heɓa o hiɗa Allah. Tataɓel, Allah hokki neddo muyɗe waɗude ko o hiɗi faa o tokka Allah. En mbaawi haalude dow Allah hanono o woodiri hakkillo, ɓernde e muyɗe. Non Allah wattiri nder neddo hakkillo, ɓernde e muyɗe. En ndaara ɗume woni maana majjum. Arande Allah hokki neddo hakkillo faa neddo waawa andudemo. O miilo hanono Allah miilorto. Allah tagiri neddo e hakkillo mawdo gam o mo hiɗi neddo heɓa kawtal he makko. Wakkati gonɗen eɗen janga mburndam annabi Ibrahim. En gi'i ko o inditirama higo Allah. Ibrahim no anduɗo Allah sanne sanne. O mo wodi kawtal mangal lobbal he Allah. Amma hana annabi Ibrahim tan heɓi lawol latade higo Allah. Enen du eɗen bawi latade higiraɓe Allah. Allah no hiɗi gonden e mum wakkati fuu, gam mum waɗi o watti nder neɗɗo hakkillo bawowo andude Allah, ɓernde wawore hiɗude Allah e muyɗo bawowo suɓade Allah faa wonda he Allah. Acce min lamna ko min giɗi wi'ude on har ƴamolgol. Ɗume sendi neɗɗo he dabba? Hakkillo. Hakkillo ɓi Adama no seedi sanne e hakkillo bisaaji. Ɗume waɗi bisaaji bawta faamude yewtere men nde? Gam hakkillo majji no seedi e hakkillo meɗen. Onon kettiniiɓe, saabu hakkillo moɗon bawɗon faamude yewtere nde na? Gam hakkilloji mon fuu no gotum, kan woni hakkillo ɓi Adama. Hano non ruuhu ɓi Adama tagira faa fota e ruuhu Allah. Amma ni gonga non, seni eɗen kala ɗum en bawata miilude ko ruuhu men e ruuhu Allah fuu no potti andal e hakkillo. A'a, abada. Hakkillo Allah no liggiɗi, andal makko no ɓuri hakkillo neɗɗo sanne. Ko kanduɗen faamude woni ko Allah hokki neɗɗo ruuhu bawɗo wurde nder kawtal mangal he Allah burɗo. Allah hiɗa laatoɗen bisaaji ɗi bawta andudemo. Dabba no wodi gaani hoore, amma dabba wawta miilade Allah. Dabba no wodi hunduko, amma wawta yettude Allah gam neema mo Allah hokkata ɗum nyalawma fuu. dabba no wodi gite amma wawta jangi dewtere senine. Dabba no wodi noppi amma wawta hettinade hala Alla. Amma neddo mo Alla tagi der nandi mum no wawi milade do dewtere senine fa anda Alla jomirawo. Ayyo onon kettinibe handen odon bawi andude Alla. Odon bawi hebude kawtal lobbal to makko seni on jabi lawol kisinam ngol o darni. Min pamina on fu no wodiri do lawol kisinam der yewtereji men garoji. Amma ko kanduden famude handen woni Alla hokki neddo yonki e ruhu gam neddo andamo. Kaden du no wodi goddum ko Alla watti der yonki neddo wakkati o tagimo der nandi makko. Kanyum woni berne. Alla hokki neddo berne heba neddo hidamo. Berne nde hana berne pufor ijam. Amma berne nde woni ko nanoton der yonki mon, der milo mon, en der haju mon. Alla hokki neddo arano bawde matude e berne mum hano ko Alla e hore mum matata. Alla no wawi hidude, wanyude, nanude beldum, bonnere berne, yurumene e konandi e mum. Gammu wadi ko Alla watti der yonki neddo bernde wawunde matude e bernde hano hidde e kiram. Alla no hidi neddo hida ko kanko Alla o hidi. Neddo wanya ko Alla wanyi. Alla no hidi gidon dum der sembe bernde mon fu. Gammajum wadi ko otagi neddo der nandi makko o hokkidum bernde. Fadde men hantude no wodi ko Alla hokki neddo mo otagi der nandi makko. O watti der yonki neddo muyde. Neddo fu no wawi supanade hore mum lawul. Alla e hore mum no wodi bawde supade seni o wadan goddum na o wadata dum. Denne Alla tagi neddo goduddo lawul e bawde wadude cubaki. Alla no wawi tagude neddo heba o wada muyde makko tan. To neddo wala bawde wadude goddum gom amma Alla hokki neddo lawol e bawde subanade hore mum tokkude Alla na salademo. Alla taga neddo hanon nange fudowe nyande fu nge wawta subade. Neddo kai taga di fere non. O taganana enna hore makko. Alla no hidi chupoten hidudemo e rewudemo. Alla halfini neddo golle mawde sanne. Neddo no handi subade e hore mum tokkude Alla na Iblisa. Hidude ahala Alla na wanyudeka. Alla tilsinta en gondinen hala makko. O tilsinta en giden mo na tokkemmo. Hidde hana atile. Alla achi gotu men fusu bo lawolungol o hidi tokkude. Ama kusakitoto woni Alla no hituto wopupe lawol makko fu. Gam Alla tagibe gam mum. Kanyum woni ko dewtere wi'i. Eden do der duniyaru gam Alla. Engala do der duniyaru gam ko emen na gam hebude cede na gam goddum gom. Alla tagi em gam hore mum. Alla tagiri em bawde andu demo, hidu demo, etokku demo fa abada. Ayo, fa abada. Alla du mi do. Hokki goto men fu yonki duumiki e ruhu duumido. Der muyde Alla goduden kawtal mangal lobbal he makko. Handen, jango, e fa abada. Gam majum Alla tagi neddo der nandi mum. Min challi morto on he aya dewtere senine miccitinore on ko Alla domi e neddo. Aya o ni. Alla jomirawo meden on tan won jomirawo. Gidira Alla jomirawo ma he bernde ma fu, he yonki ma fu, he sembe ma fu. Bandirabe, ronar toden hande. Midon jetta on gam wakati mungatudon ketinidon min. Seye utere meden warore. Seni odon godi yamte doko janguden handen bindanemen do. Lawol dartinaku sudu leteriji. Go'o, bolum, bolum, jegon, joy, nyame, nijar. Alla barkin on hokka on pamal mana e sembe gam bawe wadude tilsinore maune de Alla hokki en. Kayre woni gidira Alla jomirawo ma e bernde ma fu e yonki ma fu e sembe ma fu.